Hey, yo, Gold.
Yo, Lottie.
What's up with this love thing?
Uh-huh.
Everybody getting betrayed.
Yeah.
I don't want to love, my nigga.
Moyoni mwangu jatoweka, kuna nafasi mekwekea. Wenjo utulie na mi, sababu kuniacha mi peke yangu. Sijui nini nikutorosha, bado nakukumbuka. Oh, au sababu ya umaskini wangu, kuna vingine nilishindwa kutimizia, ndo maana kanitoroka.
Hey, I know I did it, but I'm sorry now. I promise I will work it out and make you smile. Back in the days, I know I was a problem, maybe a little jealous. Baby, take me back, I swear I'm the best. And now I'm back in the streets, they're laughing cause I'm helpless. I need your love and affection, you know my cure when I'm mad. Hope to make your mind and maybe life will shine.
Despacito.
Kila napokona moyo nende shambio, bora nikueleze pendo alijatoweka. Pendo alijatoweka.
Despacito.
Wajua nekupenda niwe, na mimi sezishi peke yangu. Wendo nafsi yangu. Oh yeah. Sijui sababu nini ukanitoroka, na kuna chapeke yangu nikiumia. Erabi masikini acha nombe Mola, labda po siku ito wangu tosikia. Au sababu ya umaskini wangu, unafanya na kisha kutokucha.
I'm not perfect, so don't let me go. I tried on my best to make you smile. My days be long when you're not here. Baby, take a chance, the next year. Babe, I'm sorry if I hurt you. All of that was made for your smile. Go each and every day in my mind. You promised to come back, give me all the love. I know I'm better than him, why leave this for him? Baby, take my hand, I see nobody but you. In my heart, my queen, and will always be. Hope to make you mine and everything will.
Despacito.
Kila napokona moyo nende shambio, bora nikueleze pendo alijatoweka. Pendo alijatoweka.
Despacito.
Wajua nekupenda niwe, na mimi sezishi peke yangu. Wendo nafsi yangu. Oh yeah. Sijui sababu nini ukanitoroka, na kuna chapeke yangu nikiumia. Erabi masikini acha nombe Mola, labda po siku ito wangu tosikia. Au sababu ya umaskini wangu, unafanya na kisha kutokucha. Basi njoo futa chozi langu jamani.